Yahaya sura jawe tati, aya sapo edidi, yaki chapande didi. Yesu wani jengol duni yaru. Yesu fuditi metani himbe wii. Min wani jengol duni yaru. Futok kudoyam, yahata anderi nyure. Ama heba jengol yonki. Sefari sankwe enbi imo. Ahoka chaida hore mada, kumbiata anadu mgonga. Yesu wibe. Koto mi hoki cheda hore am kumbi aimi dumgonga, gam emi andi to iweimi eto njahaimi. Ama onon on anda to iweimi eto njahaimi. On gada kita no yimbe duni yaru ngadirita kita, minbo wala mo gada naimi kita. Ama fuu enon to mi wadi kita, kita am dumgonga, gam na mintan wadata kita kan, ama min enyako am lilo idoyam wadataka. Nder attawra modon dum windi wiki cheda ka yimbe dido kokki e ka wodi gonga emi hokka cheda hore am den nyako am liloy do yamma e hokka cheda am be mbi imo to e nyako maada on woni yesu wibe on andayam on bo anda nyako am da on andi nyako amma yesu meti halaka charel ko ekitinta nder wuro cheningo Hade akwa tiji, todum resata dokkal gam alla. Ama wala nangudomo gam charel mako wadai tau. Seko wala, gada an nabi isa wii debbo ondon dilla. Yimbe benfut diti ingarti nder uro cheningongon gam onyamra yeso e ekitin kibe. An nabi isa wibe, minwani jengol duniaru. Futok kudoyam, oyahata ande nyure. Ama o hebay jaingol yonki. Jaingol e wangina ko wani esute e njairi. Jaingol e tarfa nyure. To jaingol wani nyure hebata njairi. Hanju wadi annabi isa wibe hanko o jaingol duniaru. Fuko li domo o yahata nder nyure. Maana annabi isa e hito kita adilaku. Kita annabi Isa mkita gonga, jonde makobo, njonde adilaku e gonga. O watata gotnum gam yidde hore mako, o watata gotnum gam oheba manteki diga yimbe. Ama ko o watata fu, emo watatum gam teddinki inde alla jomirao. Hanju wadi ovi be yimbe, hanko o jaingol duni yaru. Futoki do mobo yahata nder nyure. Maana, futoki do annabi Isa, fukoli do annabi Isa, fualu do annabi Isa lami berende mutum. Seko wala, o watay jonde adilaku, o watay gonga derko o watata fu, o jabata o tonyo gotlo, o jabata bo o watako halli. O bo hepay yonki kire ata. Maana, o hebay yonki, tabiti toki nder aljanna dum ha abada. Aya sapo etati, nde fari sankwen, nani ko Isa almasihu wido hore mudum, wiki, hanko o jengol duni yaru. Sepe mbi imo, ahokka chaida hore mada, kombi ata na dum gonga. Aya sapo enai, se Isa almasihu wibe. Koto mi hoki cheda hore am kumbi aimi dumgonga. Gam emi andi to iweimi, emi bo andi to njahaimi. Maana, diga to alla o iwei, to alla bo oso oto. Gam non alla na umneto hako ofewa. Lilado mako bo fewata. Gam non ko Isa almasihu wiata dumgonga. Gam diga to alla o iwei. To alla bo oso oto. Aya sapo e jowi. Annabi Isa dauti wiki fari sanko enbe. On gada kita no yimbe duni yaru ngadirita kita. Minbo wala mo gada naimi kita. Ama fuu enon tomi watani igoto kita. Kita amdum kita gonga ngadaimi. Gam na min tan watata kita kan. Ama min enyako am liloito yang watata kita kan. Maana. Kita ka annabi Isa hitoto yimbe, na kanko e hore mako wadataka, ama kanko e alla jomirao lilo idomo wadataka. gam non kiita maako um kiita goonga, naa um kiita yidde hoore, naa um kiita shiya aadilaaku, naa um kiita shiya goonga, bo nonno yimɓe duuniyaaru ngaɗirta. Kiita ka yidde hoore, kiita ka shiya goonga, kiita ka shiya aadilaaku, kiita ka holluki sembe e laamu e sheede. Annabi Iisaa e holla en ɗo kiita Allah e feerootiri e kiita yimɓe duuniyaaru. Gam o wi'i farisanko'en, on gaɗa kiita no yimɓe duuniyaaru ngaɗirta kiita. Iri kay kiita yimɓe duuniyaaru ngaɗata, kiita shiya goonga, kiita shiya aadilaaku. Amma kiita Allah in kiita goonga, kiita Allah in kiita aadilaaku. Annabi Iisaa e tabbitinanaɓe iri kiita ka ɓe ngiɗnooɓe taƴana debbo on ɗon, naa in kiita aadilaaku, naa in kiita goonga, in kiita iri ka duuniyaaru ka yimɓe ɓe kulata Allah. Gam non emo holla ɓe feerootirol kiita Allah e kiita iri ka duuniyaaru. En nanii ɗo farisanko'en mbi'i Annabi Iisaa, a hokka ceyda hoore maaɗa, gam non ko mbiyata naa ɗum goonga. Aaya 15 Annabi Iisaa wiiɓe nder attawra mooɗon ɗum windi wiiki, ceyda ka yimɓe ɗiɗo kokkata e ka woodi goonga. To en ndaari nder attawra deftere tokkitaaki alkawal suura 14 aaya 15 en gi'ay ko Allah wi'i dow hokkuki ceyda yimɓe ɗiɗo ko tato. Waato to yimɓe ɗiɗo ko tato kokki ceyda, ceyda kan ɗon ka laatake goonga. Aaya 16 Annabi Iisaa wi'i, emi hokka ceyda hoore am, nden nyaako am liloyɗoyam e hokka ceyda dow am. Ɗo Annabi Iisaa e tabbitinanaɓe ko o wi'ata e hoore maako ɗum goonga, nden Allah joomiraawo liloyɗo mo duuniyaaru e hokka ceyda dow maako. Gam non ko o wi'ata ɗum goonga, nde haa Allah e hoore muɗum e hokka ceyda dow maako, ceyda maako tabbitake ɗum goonga. To neɗɗo hokki ceyda maa e ɗum jaɓaka hakko Allah e hoore muɗum. Gam non ko Annabi Iisaa wi'ata ɗo ɗum goonga, gam Allah e hoore muɗum e tabbitina ko o wi'ata ɗum goonga. Sey farisanko'en ɓen ƴami Annabi Iisaa mbi'i, toye nyaako maaɗa on woni? Annabi Iisaa nooti wiiɓe, on anndaayam, on bo anndaa nyaako am, daa on anndiyam, daa on anndi nyaako amma. Ɗo e tabbitinana en ɓee yimɓe ɓe koolaaki wiiki Annabi Iisaa diga to Allah joomiraawo o iwoyi. E ɓe ngi'amo yiidi neɗɗo tambo maɓɓe, ɓe anndaa hanko o moye, ɓe anndaa bo diga toye o iwoyi. Gam non o wiiɓe, daa e ɓe anndi to o iwoyi, lallay ndaa ɓe anndaye liloyɗo mo. Bandiraawo am, a anndi boɗɗum diga nder ɓernde maaɗa ko hanko o moye, ko dey habaru maako tan nanata. Bandiraawo am, ɗaɓɓuti annduki ko Annabi Iisaa um moye to maaɗa. Dalila ɗume bo waɗi Allah liloymo nder duuniyaaru? Gam non emi do'o Allah waɗa keɓta ko ummoye woni Annabi Iisaa nder ɓernde maaɗa. Ɓee yimɓe eɓe medda e Annabi Iisaa, eɓe ngondi e maako ko njale sharel, ammaa ɓe paamaayi ko kanko o moye, ɓe anndaa bo to o iwoyi. Te ɓe anndi hanko o ɓii Mariyama, ammaa ɓe annda diga to Allah o iwoyi. Ko ammaa a hocci Annabi Iisaa m ɓii Mariyama tan? To non anndirɗaamo tan, to non koccirɗaamo tan, Annabi Iisaa e wi'a ɗo a anndaamo taw. O wi'i farisanko'en ɓe koccuɓe hanko o ɓii Mariyama tan, on anndaayam, on bo anndaa Allah joomiraawo liloyɗoyam. Daa on anndiyam, daa on anndi Allah joomiraawo liloyɗoyam. Gam non fuu koccuɗo Annabi Iisaa m ɓii Mariyama tan, m annabiijo tan, lalle o anndaa ko ummoye woni Annabi Iisaa taw. Gam raa ko Annabi Iisaa wi'i farisanko'en ɓe gi'ay ɓe mo gite e gite koccuɓe hanko o ɓii Mariyama tan, on anndaayam, on bo anndaa Allah joomiraawo liloyɗoyam. bandirawo am annanaydo habaru annabi Isa hande. Ko a andi moy woni o annabi Isa mo nanta habaru mudum. Ko a hoccumo bi Maryama tan bo be farisanko en. To non koccuda a anda ko moy woni annabi Isa taw. Gam non sendo oda toroda Allah der bernde mada o holluma ko moy woni o annabi Isa mo nanta habaru mudum ko ngale sharil. Emi do Allah hokkuma famu der bernde mada ko moy woni annabi Isa e dalila liloyki mo duniyaru. Amin.